exclusive to Minembo.net.
It's DJ Drift Production.
Yo, Cube Boy, you got me. Richie West Kina. Let's go, worry, baby. Lika, lika, bahande. I promise. Lika, bahande. Mulimu aloba, li niluna wande ukalufa. Mulimu aloba, li niluna wande ukalufa. Wena unila pelelefa, unitusa kwa patani yokutusa. Wena unila pelelefa, unitusa kwa patani yokutusa. Oh, unila pelelefa, unitusa kwa patani yokutusa. Oh, unila pelelefa, unitusa kwa patani yokutusa.
Hey. Baby waka kiwe na eni lata wali lato lakana. Anina kumatana baby kukusia. Nipe mwatapelo na niova niwena. Lapele la shere nkulike na ngedeli. Sindambi so uchasi au nakusita deli. Nifasilika chincha likava ingeten. Kana koyozo kava taka ofela likava ten. Nikakena katwa ndia su kukuta kwa maten. Unoza ukukonda kutokwa zao litapelo. Nilapelele kulili balance my dear. Kiwe na yaka sepo hakuna eni sepile kiwe na nimulimu.
Don't worry, baby, lika lika bahande. I promise, lika bahande. Mulimu aloba, li niluna wande ukalufa. Mulimu aloba, li niluna wande ukalufa. Wena unila pelelefa, unitusa kwa patani yokutusa. Wena unila pelelefa, unitusa kwa patani yokutusa. Oh, unila pelelefa, unitusa kwa patani yokutusa. Oh, unila pelelefa, unitusa kwa patani yokutusa. Unive mwalita pelo my dear. Aika balansa niti ukachia. Mabupilo nitifela kikutia. Na kusopisa kupata kwa likachincha. Halikachincha nitifela nikatavela. Hape kukuta niko nikupalelwa. Life ki life ito kwa litapelo. Ulimulimu wafu ya ulewe bupilo. Kambia kukona lasha yenye kene dabo. Aika balansa nitifela baby. Nika kufashili kiti ukene famusika. Ha. Yo boy,
baby, lika lika bahande.
I promise, lika bahande. Mulimu aloba, li niluna wande ukalufa. Mulimu aloba, li niluna wande ukalufa.
Wena unila pelelefa, unitusa kwa patani yokutusa. Wena unila pelelefa, unitusa kwa patani yokutusa. Oh, unila pelelefa, unitusa kwa patani yokutusa. Oh, unila pelelefa, unitusa kwa patani yokutusa.
Wildstar Zambi, ha, Richie West Kina. Heyo Mr. Kavindama. AC, One Inya, Yo Muna, Q-Boy. Q-Boy Star, Saint K, Smart Boy, King J, Minumba Nigga, Lagacha.
Exclusive to Minembo.net.
It's DJ Drift Production.